kwathi titi ngicaba ngobuningi super scene nifake scene kenze into manje ngikuni sithi ufuna skema nama sambe ngomshini adlalila sengemishini ghostile faka kishini ona nufunani nike ice cream you had a nice thing a sting permission kwathi titi ngicaba ngobuningi super scene nifake scene kenze into manje ngikuni sithi ufuna skema nama sambe ngomshini adlalila sengemishini
Shit.